ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle. Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane. Ngiyabonga mama ngokungithethe emhlane. Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle emhlabeni ukuze nami ngilile. Wanzana uwedwa emhlabeni. Ngaleso sikhathi kwakungekho ngisho udokotela.
Mamela ngala bekumele ukuthi udle mama uzakumisa.
Yingakho mama mayekala vele ube nzima. Obuhlungu kakhulu ukuthi umama wasemane. Unkulunkulu wami ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle. Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane. Ngiyabonga mama ngokungithethe emhlane. Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle emhlabeni ukuze nami ngilile. Ngixakayo emhlabeni ukuthi mama mangeke ngabizi igama lakhe. Into zami zonke zenze mama uyazi yini ukuthi emhlabeni wazali qawe. Inkosi yomaskandi bephele. Abantu mabangibona la ngaphandle bathi yakwini. Abanye bathi lalindile. Mama kusekuncane ngisakwenzile emhlabeni okhulu ngisazokwenza ngegama lakho. Oh, baba wethu wasemazulwini mpela. Ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle. Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane. Ngiyabonga mama ngokungithethe emhlane. Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle emhlabeni ukuze nami ngilile.